Security they done, buggy genji, light all day out. June pakatini tuka alright, vibes at the pia zika alright. Man a real dealer, musical killer, mula pon mula. Yeah. Flow tighter, man a gangster. Me girl so sick, she a dancer. On the dance I'll sing, call me master. Yeah, fire starter. Buggy genji, koko kwenye rendra. Tafuta kazi usifinye makate. Shawn Michael, biga kitu K.O. Be a soul order, we have a rich like so.
Mangwariti nazitise bila kibre. Tunajua head bad nilizikre. Mangwariti nazitise bila kibre. Tunajua head bad nilizikre. Zimezible, zimezible, zimezible. Ana kuku kible. Zimezible, zimezible, zimezible. Ana kuku kible. Na kupedol tukislay tukinjikili. Nikisheria unyapu wezi ukanidigi mi. Na kunywa kuna mashifla za kisongi. Ukisha nipa uningami ani unioni. Tuna blaze mambegega na the don. Izi mamba na chetuli tukindasu. Na tuna gun down kila ni barima. Na tuna gun down kila ni barima. Tuna pull up kwa mambaro na ma M16. Siku zote na wadi baki ni sin. Kuobagisha na pills za kimezesha. Kuobagisha na pills za ki.
Mangwariti nazitise bila kibre. Tunajua head bad nilizikre. Mangwariti nazitise bila kibre. Tunajua head bad nilizikre. Zimezible, zimezible, zimezible. Ana kuku kible. Zimezible, zimezible, zimezible. Ana kuku kibre.
Sare mezesha nimejidesha. Rima ni na Romeo kuliko wanchweza. Tutazieng na bufero uzidi kalesa. Bududum ukiniritipo kwa mayesan. Zanagi mikoji ya waragi. Wesa noka tunakuja kukuzamali. Utashono kibindo kitu kwa sajari. Kuti sita tukimbachi ukondakali. Jakuni kudise dukulu. Tako shode wamevaisi mafuguru. Mame ameni kwa ria zaki zangaro. Wanadia roju wakona unguchu.
Mangwariti nazitise bila kibre. Tunajua head bad nilizikre. Mangwariti nazitise bila kibre. Tunajua head bad nilizikre. Zimezible, zimezible, zimezible. Ana kuku kible. Zimezible, zimezible, zimezible. Ana kuku kible.
Endela juga juga ni keuti. You just grown inarienga tifla. Wanda ni madon wa melinki. Stand up praise na kuna wodela lajo. Wadango city ni mapandis ni maria mbesi. Kuchachicha nikawa napigwa shebe. Bwede la izi merar guzu jeyu. Laita adisia atigraba. Enta mesi mbogi la izi kuchachisha. Maria la izi miuda izile wakla. Siwa bukla wakutekwa na ginimbi. Ela banku wa banki gagula.
Mangwariti nazitise bila kibre. Tunajua head bad nilizikre. Mangwariti nazitise bila kibre. Tunajua head bad nilizikre. Zimezible, zimezible, zimezible. Ana kuku kible. Zimezible, zimezible, zimezible. Ana kuku kible.